Dreams. Boogalies.
Ya ndivyo unavyogo mama kama una don't talk. Mwendo slow slow mami huna tapu. Kweli umenibamba mami umenishik. Naomba tuongee basi japo ta dakika. Naomba tuongee baby.
Hey baby ni so labda kesho saa sita.
Naomba tuongee shure. Naomba tuongee mami. My name is Busy, but they call me Mr. Business. Levels are good at you, kama vile air hostess. You look so fresh, we mtoto ni msala. Kwa majina Carolina, ama wewe ni Clara. Watokea visi wana, kama mimi sote bara. Nipe namba, nivute waya, kama jua magona hala. Misi mwenyeji kipande hiki siwa hapa hapa. Na kili kweli sifichi mama umenikamata. Hayo maswaga hizo pamba mama ulivyo nyuku. Na uo mwendo taratibu tu kama unadondo. Acha kudili. Kuwana wesi yokufu kubei. Nikubali umbilangu basi mini furai. Nikupe mabinzi ya tanga manza.
Ya bilo na yungu
mama kama unayoto. Mwendo slow slow mami unatapu. Kwelu meni bamba mami umeni shik. Naomba tuonge basi japo ta dakika. Naomba tuonge baby.
Baby baby ni so labda kesho sasi.
Naomba tuonge shure.
Baby ni so labda kesho sasi.
Naomba tuonge mami. Pajana mama so ya kweli. Nimepiga sana sim zina fail. Sina nia mbaya miniko na nia nzuri. Wapi kwenu nipeleke nataka nitwe mahali. Mana huna dosari kila sekte shwari. Ita waandishi wazisambaze habari. We mtoto mkali kidume na kili. Ita polisi wanifunge mihada sijari. So what we do ma what's the deal. Please nielewe this is what I feel. Nataka kuwa nawe ya makepe ne real. Sidanganyi mimi yam for real. Acha kudilay. Lingu kuwa nawe siyo kufu kubay. Nikubali umbilangu basi mini furai. Nikupe mabinzi ya tanga manza.
Ya bilo na yungu
mama kama unito. Mwendo slow slow mami unatapu. Kwelu meni bamba mami umeni shik. Naomba tuonge basi japo ta dakika. Naomba tuonge baby.
Hey baby ni so labda kesho saa sita.
Naomba tuonge shure.
Hey shure ni so labda kesho saa sita.
Naomba tuonge mami.
Hey baby ni so labda kesho saa sita.
Naomba tuonge baby.
Hey baby ni so labda kesho saa sita.
Wine ma, wine ma. Break your body baby, got break your body. Boom de ma, boom de ma. Break your body baby, got break your body.
What you gonna tell?
Mwendo slow slow mami unatapu. Kwelu meni bamba mami umeni shik. Naomba tuonge basi japo ta dakika. Naomba tuonge baby.